M2 and your boy DJ Sam.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Mukazi wanga iwe ni mavuti kanga resulipo ni najai na iwe kwa kazi wanze wapachalo. Mukazi wanga iwe 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 ni najai na iwe kwa kazi wanze wapachalo.
Mukazi wanga iwe.